casado shawan kugu duceysta maalinti markay cadaatan aha casar wan kugu duceysta oyaadii ku curate cashab walagabadh bay dhashe oyaadii ku curate cashab walagabadh bay dhashe habeenkii markuu casaado cishaha waan kugu ducaysta maalintii markay cadaadsan aha casar waan kugu ducaysta hoyaadii ku curate cashab walagabadh bay dhashe hoyaadii ku curate cashab walagabadh bay dhashe alooya calafu noqotaa caruur aadu dhasha gabar iyo caana wilde gabar iyo caana wilde alooya calafu noqotaa caruur aadu dhasha gabar iyo caana wilde gabar iyo caana wilde caliyahay 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 ceeb lagama sheegine caliyahay 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 laguma canante caliyahay 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 ceeb lagama sheegine caliyahay 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 laguma canante sidii cunu yaro ilmo kalahan farxad kugu ciyarsi hoyaadii ku curate cashab walagabadh bay dhashe hoyaadii ku curate cashab walagabadh bay dhashe alooya calafu noqotaa caruur aadu dhasha gabar iyo caana wilde gabar iyo caana wilde alooya calafu noqotaa caruur aadu dhasha gabar iyo caana wilde gabar iyo caana wilde caliyahay 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 ceeb lagama sheegine caliyahay 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 laguma canante caliyahay 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 ceeb lagama sheegine caliyahay 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 laguma canante